Mikoto billionaire dollar manishi spokei dafun kiko som shukuru mo like chickis chezeka Chelsea ni dawa ni hasla songei udaku Mikoto says no nua takataka kwa beijaf Mtu ni utu so kitu male ama fauna wezi chuswa tusiki wa uthubutu uko bali now Kahene classic, it's a last forever thing I'm everywhere you've never been and better than I ever been
Legacy.